Blog Talk Radio.
Na na rwimindu
gahuzanya kuganza gahorana imana urunana nyarwanda urunana ruharanira impinduka nyarwanda turi saa moya n'iminota ya itanu hano i Paris mu Faransa bikaba ari saa mbiri n'iminota itanu i Kigali mu Rwanda turi kuwa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2022 ikiganiro ni urwatubyaye ikiganiro kandi mutegurirwa nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije na mugenzi wanjye Anicette Karege ikiganiro cyo kuri Radio Iteme Radio y'urunana nyarwanda ruharanira impinduka arike reka nongere rero mbasuhuze banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda abaruvuga mutari n'abanyarwanda ariko mukaba munadukunze hirya no hino ku isi yose by'umwihariko abayoboke urunana nyarwanda ndabashuhuje ndabaramukije aho muherereye uwiteka abagirire neza reka rero muri ikiganiro nk'uko bisanzwe mbabwire yuko mfatanyije na mugenzi wanjye Anicette Karege ndetse n'umutumirwa wacu umaze kumusangwa inararibonye akaba n'umunyamategeko Valentin Akayezu nawe tuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nyirizina numve ko bamaze kwinjira muri studio maze tubabwire icyo tubahishiye w'ikiganiro cy'uyu munsi Anicette uraho neza
Anicette yarakomeje neza
wari utarava kuri mute none ubu ndakumvise muraho neza
uraho cyane Benoit ndakuramukije bwo wenda wa mugani natinze kuva kuri mute ariko ndizera kumeze neza ndizera ko imbeho itanu kunegikaje kuko imeze nabi muri iki gihe nagira ngo rero nsuhuze na Valentin Akayezu turi kumwe muri iki kiganiro kandi nsuhuze bagenzi banjye bose bo mu Rwanda n'Abanyarwanda ruharanira impinduka ndasuhuza abadukurikiye bose n'abazatwumva nyuma ndasuhuza abari ku buhanga bw'ibyuma kandi ndizera ko iki kiganiro kiri bugende neza urakoze
bakoze muvandimwe Anicette Karege nanjye ndabyizera yuko iki kiganiro kiza kugenda neza kandi yambeho nk'uko wabivuze ntabwo yanekekaje ni bihe bihora bisimburana wa mugani iteka kuko ni igihe cyayo iyo ije umuti ni ukwifubika kigaye n'ibisanzwe mu nzu ho nta kiba cyahindutseho haba hashyuhije ubundi ugahura n'umuntu hanze ukibwira yuko wenda hari icyo mupfanaho nta kindi ni imbeho iba yamuhinduye guhindura isura ukabona umuntu arijimye ariko nta kindi ni imbeho uyu munsi rero i Paris twari turi munsi ya gatatu ndibaza yuko ari ubukonje ukomeye ariko bwo kwihanganirwa reka nuzi umuvandimwe Valentin nawe mu majyaruguru gato ya mu Burundi mumeze mute Valentin mwebwe muhagaze gute muri iyi minsi namwe nizere ko nk'uko umuvandimwe Anicette avuze imbeho itabahezeje hashize
ya urakoze Benoit urakoze nizere ko muri kunyumva neza
turakumva gatanu kuri gatanu
muranyumva ya ndi mu nzira gato ariko nko mu minota itanu ndaba nicaye hamwe ntuje ubwo ndabaramukije mwembi Rwanda Anicette n'abakunzi ba radio Iteme bose tubane mu kiganiro mwese ndabaramukije mu kanya gato rwose ndaba ndi hamwe tubashe gukorana ikiganiro neza gahunda ziba zabaye nyinshi zikagongana ariko biragenda neza
akoze cyane Valentin reka tube tuguhaye akanya gatoya mu gihe uri mudukurikira wihuta cyane kandi birumvikana mu muvandimwe Anicette wabyumvise yuko imbeho nta kivuze kuri Valentin arimo arihuta agenda kandi avuye no mu bikorwa no mu kazi tubahishiki mbere yuko tukibabwira ndashimira cyane abo ku buhanga bw'ibyuma badufasha kuko nk'uko mubyumva ntabwo tuba turi muri studio imwe bakora uko bashoboye bakaduhuza hirya no hino noneho amajwi yose uko turi batatu akinjira muri studio imwe tukabasha gukorana neza abo kuhanga bw'ibyuma mudufasha kugira ngo yamajwe ageho namwe turabashuhuje aho muherereye witeka abagirire neza insanganyamatsiko rero uyu munsi iragira iti u Rwanda ruhisemo gukomeza intambara rwashoje muri Congo no kuvuga ngo muri makeya iyi ntambara u Rwanda rwahisemo gukora rwahisemo kuyikomeza niyo mpamvu reka ni intambara u Rwanda ruvugwaho mu byukuri ni intambara mu byukuri aba imaze iminsi irikoroza ica ibintu bigacika awe umunsi rero tukaba dufite insanganyamatsiko igira iti u Rwanda ruhisemo gukomeza intambara rwasoje muri Congo nyuma y'uko amahanga abyamaganye ni umutwe w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ibi rero birakomoka hehe ibi birakomoka yuko hirya no hino abantu bakomeje kuvuga yuko bakomeje kubona ingabo z'u Rwanda by'umwihariko muri territoire ya Nyiragongo bavuga ko ingabo z'u Rwanda bazibona zikomeje kwambuka ku bwinshi zinjira muri kiriya gice cya Congo bikaba bivugwa yuko mu by'ukuri icyemezo cya Angola i Rwanda bari barasabye yuko ingabo z'umutwe wa M23 zishyira ibirwanisho hasi zigasubira inyuma mu by'ukuri cyarenze kandi kikaba kitarashyirwa mu bikorwa bitugiye kugenda tubigarukaho ariko se nubwo tugiye kubigarukaho n'iki kijya mbere harimo harakorwa iki ikintu kirimo gikorwa aka kanya tugiye kugenda tukigarukaho ni diplomasi ni uburyo bwicengeza amatwara mu rwego rw'ububanyi n'amahanga mu bihugu bitandukanye ku isi aho buri gice igice gihagarariwe n'u Rwanda cy'umutwe wa M23 n'igice cya FARDC gihagarariwe birumvikana na leta ya Congo byose birimo bigerageza kumvikanisha uburemere bw'iriya ntambara n'ibibazo byose bishobora kuba byayivukamo uyu munsi hari imyigaragambyo yabereye mu Rwanda aho impunzi zibarizwa Kigeme zabyukiye mu myigaragambyo zisaba amahanga ndetse na leta ya Congo gukora ibishoboka byose ngo leta ya Congo ikarinda abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko birumvikana n'abatutsi babarirwa muri Congo barimo bakorerwa genocide ni imyigaragambyo yabaye turaza kuyigarukaho ku rundi ruhande leta ya Congo nayo ikomeje ingamba ariko nanone hari abaturage muri Congo nabo babyukiye mu myigaragambyo ndetse iyo myigaragambyo yo kwamagana leta y'u Bufaransa by'umwihariko Perezida Macron ubutumwa bukaba bwashyikirijwe ambasaderi w'igihugu cy'u Bufaransa i Kinshasa turaza kuza kubigarukaho si ibyo byonyine turaza no kugaruka ukuntu hari intumwa ya leta y'u Rusiya cyangwa se ya Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin ambasaderi we mu gihugu cya Congo Kinshasa uherutse kubonana akatwara ubutumwa bwa Perezida w'u Rusiya Perezida Tshisekedi akamwakira kandi akanatangaza icyari gitumye ajya kubonana nawe uyu munsi kuri iyi tariki nanone Perezida wa Congo Felix Tshisekedi akaba ari muri Amerika ariko mu butumire yatumiwemo na Perezida mugenzi we wa Amerika Joe Biden aho Perezida Tshisekedi yavuze ko mu by'ukuri agiye gukora uko ashoboye kose agasabira leta y'u Rwanda ibihano twakwibutsa yuko Perezida Tshisekedi muri iyi minsi amaze igihe kinini atarya iminwa yerura agaragaza yuko ikibazo gihari mu gihugu cyacu nako mu karere ari Perezida Paul Kagame mbere rero yuko twinjira mu idonido ry'amakuru reka tubanze tubashyirireho akaganiro gatoya k'imyigaragambyo tuza kugarukaho aho tubona ko iki kibazo cy'umutwe wa M23 gishobora kugenda kikamamara kikaba cyateza ibindi bibazo tutateganyaga ko bishobora kuzavuka. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kugarukaho mu kanya. Mbere rero yuko twinjira muri icyo kiganiro nkuko nari mbabwiye ngiye gushyiraho kano kaganiro gatoya k'iminota itarenze itanu. Ni mu rurimi rw'Igifaransa, ntabwo biribuze kubagora kuko ndaza gusaba mugenzi wanjye Anicet Karege agerageze kubasobanura mu Kinyarwanda noneho twinjije mu kiganiro nyirizina. Ndaba nizeye ko umuvandimwe Akayezu tuba turi kumwe yamaze kwinjira neza muri studio yafashe agatebe. Reka mbumvishe imyigaragambyo y'Kinshasa imbere ya ambasade y'Ubufaransa, aho bavuganaga imbonankubone na ambasaderi w'Ubufaransa Kinshasa bamugezaho ubutumwa bifuzaga ko bugomba kugera kuri Emmanuel Macron.
Nous sommes venus à l'ambassade de France à Kinshasa pour déposer notre mémorandum, le mémorandum de l'opposition républicaine qui est adressé à Monsieur le Président Emmanuel Macron. En résumé, l'opposition politique congolaise d'abord regrette qu'il n'y ait pas eu d'organisation possible pour recevoir son équipe dirigeante. Nous sommes venus rencontrer l'ambassadeur, mais là, on nous reçoit au portail.
Je précise qu'il n'y a pas eu de demande de rendez-vous.
Et ça, c'est une preuve patente du mépris du peuple français vis-à-vis du peuple congolais. Nous sommes donc...
Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux absolument pas vous laisser dire ça. Donc, je vous demande de lire votre mémorandum, en tout cas de lire le résumé de votre mémorandum, mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous continuez comme ça, je vais reprendre le chemin inverse et je ne prendrai pas votre mémorandum.
Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate,
oui.
Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum.
J'espère bien.
Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous.
Bien sûr.
Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profil bas.
Vous avez
devant nous.
Est-ce que vous avez lu nos dernières déclarations?
Et donc, si vous voulez nous menacer, nous allons mobiliser nos militants, nous allons les appeler encore davantage et nous dormirons ici.
La France n'a jamais menacé personne.
Et donc, lorsque l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine arrive, le minimum, c'est de pouvoir la recevoir.
Vous voyez, je suis là.
Non, vous nous recevez debout, d'ailleurs.
Parce que vous n'avez pas
demandé
de rendez-vous.
Il est de notre droit.
Vous n'avez pas demandé de rendez-vous.
C'est une manifestation publique.
Certes,
voilà.
Vous n'avez pas demandé de rendez-vous.
Et donc,
autrement dit, c'est
nous
pour
sommes
ça que je suis venu à votre rendez-vous. Rencontre pour prendre le mémorandum.
Et donc, c'est une déception. Mais au-delà, au-delà de cette déception, nous voudrions vous remettre ces mémorandums. Et nous espérons vivement qu'il parviendra au destinataire, à qui de droit. En résumé, voici notre mémorandum.
Merci, Monsieur le Président.
Notre mémorandum se résume en ceci. Notre protestation contre le soutien de la France au gouvernement génocidaire du Rwanda. Le peuple congolais note la triste volonté de la France d'exterminer
Monsieur
la République française Emmanuel Macron. En résumé, ces mémorandums résument la position du peuple congolais contre la reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la francophonie. Comme vous le savez, la RDC est le premier pays francophone du monde. Mais malheureusement, elle n'a jamais occupé le poste de secrétaire général de la francophonie. La France vient une fois de plus de reconduire la Rwandaise Louise Mushikiwabo, alors qu'aujourd'hui, on le sait bien, que le Rwanda a basculé vers Commonwealth. Et que donc, c'est l'anglais qui est maintenant enseigné au Rwanda. Mais nous qui avons opté pour le français comme langue officielle, nous faisons l'objet d'un mépris criant de la part du gouvernement français. Et nous voudrions dénoncer ça de la plus forte manière. Deuxièmement, c'est le lobby, c'est le plaidoyer que la France...
Anisete Karege, iminota umunane, niyo duhisemo kugira ngo twumvishe abadukurikira ndabizi ntabwo urubisuremo nk'iyo yose ariko muca make y'abatunga ururimi rw'igifaransa ugerageze kubasobanura none duhite tugana kwa Valentin tumubaze ikibazo kijyanye n'ibyo twumva dutekereza abanyarwanda bashobora kwibaza cyangwa bashobora kuzisanga mu misiri imbere Anisete muca make ya uyu muntu wari uyoboye imyigaragambyo i Kinshasa imbere ya ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa yavugana biki na ambasaderi imbona nkubone
ba urakoze cyane Benoît sizi niba ari na ambasaderi bavuganaga cyangwa ari undi mukozi wa ambasade ariko icyagaragaraga nuko atari yishimye n'umuntu wo muri opposition avuga ko ari muri opposition congolaise no kuvuga mbese abantu byabanje no kunyobera gatoya n'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo ariko icyo yavugaga kijyanye n'ibyo n'ubundi n'ubutegetsi bwa Congo bushingiyeho ubu ngubu cyane cyane ko nyine bavuga ko bakora uko bashoboye kose kugira ngo integrisiye teritoriyale yabo ni ukuvuga harya integrisiye teritoriyale ubwo n'ubusugire bw'ubutaka bwabo aho kugira mbese abantu bavugira ndumva aribyo yavugaga yavugaga ko ari umuntu wo muri opposition ariko mu by'ukuri ahuje n'abari ku butegetsi kuko bose baraharanira ku buryo badefanda integrisiye teritoriyale y'igihugu cyabo icyo yavugaga kandi kinumvikana nuko bibabaje cyane kubona Ubufaransa igihugu cy'Ubufaransa gishyigikiye u Rwanda kandi u Rwanda ruregwa kwataka igihugu cya Congo ndumva ari nayo message ikomeye cyane yatangaga muri uwo mwanya ikindi yavuze twumvisemo yavuze Mushikiwabo yavuze ko mu by'ukuri bibabaje kubona Ubufaransa bushyigikira kandidature ya Louise Mushikiwabo kugira ngo yongere atorerwe ku buryo ya muryango wa francophonie aho kugira ngo bayihe nka Congo bavuga ko Congo ari cyo gihugu francophone kinini ku isi arashobora no kuba aribyo ariko ntabwo nabiverifiye ibyo byose sinabyinjiramo ni ukuvuga ko yavugaga ko mu by'ukuri uriya mwanya Louise Mushikiwabo arimo wagombye kuba urimo n'umuntu umunyekongo ibyo dushobora kubyumva ku buryo butandukanye ariko nibyo yavugaga donc ikintu yavugaga rero yadenonsaga mbese Ubufaransa ko bushyigikiye u Rwanda kandi u Rwanda rurimo rwagereza igihugu cya Congo ndumva rwose mbirezimye mu magambo make cyane ari ibyo ngibyo yabivuze mu minota itanu ariko njyewe nshobora kubivuga no mu masegonda 30.
Urakoze cyane Anicete Karege. Reka ngaruke kwa Valentin, ndibaza ko washoboye kuba winjiye ufite noneho akaru wamaze gukura agatebe uri hafi cyane turi kumwe. Valentin, mbere yuko twinjira na none ku ruhande rw'u Rwanda, uko rurimo rugaragaza noneho narwo uruhande ruhagazemo nuko ibintu byifashe, iyi myigaragambyo y'Kinshasa irasa naho ihari, ariko hari n'ibindi byagiye bibanziriza, aho noneho bitangiye kugaragara yuko Congo yaba igaragaza ko igihugu cy'Ubufaransa cyaba kiri inyuma ya Perezida Paul Kagame, ndetse hakaba harimo n'ikintu kimeze nko gushaka kugaragaza ko hatabayeho ibikorwa byo kugerageza ko Ubufaransa bwitandukanya n'ibi bintu, haba hahwihwishwa yuko Congo nayo yatangira gusaba kuba yakurwa muri uyu muryango wa Francophone. Aha ngaha rero niho cya kibazo nahoze nibaza umutwe wa M23 waba ari ubundi buryo buvuno udasanzwe wo gushaka gusenya umuryango wa Francophone. Ni ikindi kintu cyinjiyemo gishya abantu batari bazi. Aha ndagira ngo nibutse abadukurikiye hano kuri Radio Iteme yuko Perezida Paul Kagame yigeze kugirana ibibazo n'Ubufaransa, ndetse bishingiye kuri za manda z'abasirikare zaje gukurwaho. Ariko hamwe n'ibyo, mu gihe inkotanyi zari mu ishyamba zirwana, Perezida Paul Kagame ari umusirikare yigeze kugera mu gihugu cy'Ubufaransa za kwafungirwa, ibintu yigeze kwisobanurira agaragaza ko mu by'ukuri kino gihugu n'ubundi kuva na mbere cyagiye kimugiraho ibibazo bitagiye. Uyu munsi umubano rero w'Ubufaransa n'u Rwanda usa naho umeze neza rwose. Ibyo sindi bubigemo, ntabwo njya muri detail. Ariko hakaba n'abavuga ko Perezida Paul Kagame arwaye inzika. Ariko se cyangwa se umutwe wa M23 winjiye ute, ugiye gutangiza ute ikibazo cya Francophone, ku buryo uyu muryango ushobora kwisanga utangiye guhungabanywa n'abantu bamwe bameze nk'abanyagitugu bakoresha izindi nzira, cyangwa se ukaba n'undi mukino dushobora kuba tutarimo tubona? Valentin, umaze iminsi ukurikirana na bino bintu, ese umutwe wa M23 nyuma yaho bimaze kugaragara ko ibyemezo byavugiwe Angola bitagize icyo bihinduraho, waba ari undi muvuno noneho Congo yongeye gufata nyuma yo kubona ko mu by'ukuri ishinjura Leta y'u Rwanda ko none yeruye kumugaragara ko igiye gushobora kuba igiye guhangana n'Ubufaransa ku buryo yaba igiye kwikura muri uyu muryango wa Francophone uvuga ururimi rw'Igifaransa, bakaba bakwiyunga uyu muryango w'ururimi ruvuga Icyongereza. Uyu mukino Valentin uri umusesenguzi, ndimo ndagerageza kugira ngo abadukurikiye bumve neza ikibazo cyanjye, ndetse baze no kumva ibisubizo byawe. Ijambo ni ryawe Valentin, ugerageze kudusesengura ibi bintu bimeze biti.
Urakoze Benoit. Sinzi ko nabibonera muri iyo nguni muri iyo angre ko wenda Kagame yaba ashaka gukina uyu mukino wo gusenya Ubufaransa na Francophone. Bo ntago jyewe ndi kubibona, nta bimenyetso byabyo ndi kubona ahangaha, ariko ntibibujije yuko navuga ko Ubufaransa buri kwibona mu ikorosi rikomeye cyane, cyane cyane urebye umwuka wo kwinubira imyivangire y'ubutegetsi bw'Ubufaransa mu miyoborere ya Afurika, umwuka wo kwina ubugenda ugaragara hirya no hino. Twarabibonye muri Mali, twarabibonye muri Burkina Faso aho hagiye haba na za coup d'etat, turimo turabibona no muri za Cote d'Ivoire, mu rugendo n'ibwanye n'amahanga w'u Fransa yagiriye muri iki cyumweru turangije muri Côte d'Ivoire yabigarutseho asaba abanya Côte d'Ivoire ngo ko batagwa mu mutego w'abarusiya bari gukwirakwiza icyo yise anti-France sentiment ariko iyo ubirebye nyine usanga ari icyo kintu kigenda gikura mu myumvire cyane cyane y'urubyiruko mu mirebere y'abantu bamwe bakiri bato bari muri za societe civile kuko usanga nyine ubufaransa bwaragiye bwigaragaza bushyira ukuboko kwabo ku bantu b'abanyagitugu mu buryo bugaragara noneho urubyiruko rwa Afrika cyane cyane nyine urwagiye rugirwaho n'iyo influence y'abafaransa bakaba bari guhaguruka babyinubira wumvise yuko n'uwo musore wagiye kuri ambasade y'abafaransa yari arimo abwira uwo mudiplomate w'umufaransa bavuganaga ati niba wanze kutwumva turamobiliza turaza gukora mobilisation generale ikomeye noneho mubashe kutwumva tubabwire noneho tubumvishe urabona nibyo byabaye ubundi muri Chad muri Côte d'Ivoire nibiraba kubera uriya munyagitugu waho Arasan Ouattara uriya ni igikoresho cy'abafaransa n'iki ya ni nabo bamuteretse ku butegetsi n'iki ibyo birazwi ariko les aspirations z'abaturage ba Côte d'Ivoire nuko nabo bamaze kurambirwa imyivangire y'ubufaransa mu miyoborere yabo twarabibonye muri Chad twarabibonye hirya no hino mu bihugu bitandukanye muri za Niger societe civile aho urubyiruko cyane cyane abakiri batoya barimo baravuga barimo barahaguruka bashaka kwikiza iki gitugu cy'ubufaransa cyangwa se uku kwivanga k'ubufaransa kandi kutagize n'icyo kuzanira na gatoya ibihugu byakoronije cyangwa se bufitemo iyo ni nacyo kintu kibabaje kuko usanga ahantu hose ubufaransa bunakandagiye ni ubujura gusa ni ukwiba byibuze nta nubwo bagerageza kureba approche y'abongereza mu bihugu abongereza bakoronije dupfa kubona yuko harimo difference tubona ko mu rwego rwa ekonomi nibyo bihugu bisa nk'ibihagaze neza muri Afurika ibihugu byakoronijwe n'ubwongereza turabibona no mu miyoborere nibyo bihugu bisa nk'ibyiyafirima muri demokarasi urebye demokarasi ya Ghana ubu imaze kugera ku rwego rutangarirwa urebye demokarasi yo muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo za Botswana za Namibia na abantu bamaze kugera ku rwego rwo hejuru reba Kenya intambwe iri gutera donc iyo ugereranyije l'Afrique anglophone na Afrique francophone ubona itandukaniro rikomeye abafaransa rero nta kindi kintu bigeze bamara mu bihugu bakoronije uretse gutsimbataza ubutegetsi bw'abanyagitugu noneho bukabafasha gusahura ibyo bihugu bakibagirwa imibereho rusange y'abaturage aho ugeze dans l'Afrique francophone vraiment est mal à l'aise biteye ubwoba iyo ufashe nk'igihugu cya Gabon ukakireba uyu munsi ni igihugu gituwe n'abaturage barengaho gato miliyoni imwe ni igihugu cya kane mu bunini muri Afurika ni igihugu gifite ubutaka bukungahaye ariko wareba uburyo abanyagabo babayeho iyo miliyoni imwe gusa igihugu kinaniwe kuyicunga babayeho mu bukene buteye isoni nyamara abafaransa baraho bariba umunsi ku wundi ibyo ngibyo rero ni by'urubyiruko rwa Afurika rurimo guhagurukira no kwamagana urumva rero niba tugiye mu bafaransa ni ukuvuga iyo approche iva muri Afrika wenda occidentale cyane cyane hariho ibihugu byinshi byakoronijwe n'Ubufaransa urabona ko iriyo irimo kototera na Congo noneho muri Congo hakaba umwihariko ko abafaransa byihariye noneho binjiye mu bufatanye bw'umunyagitugu Kagame umaze iminsi ashyira ubuzima bw'abanyekongo mu kaga urumva rero donc imikoranire ya Kagame n'Ubufaransa igiye kwatiza ya sentiment d'anti France muri Congo kandi abakongomani ntago wabibarenganyiriza koko kuko abafaransa bahisemo uruhande rw'umwicanyi ubagirira nabi ubari hejuru ubatoteza ubwo rero tubibonye gutyo bagatangira n'urubyiruko bakavuga bati noneho tugeze naho twumva no kuba muri iyo francophonie yanyu ntacyo bikitumariye nta nyungu tuyikuramo na gatoya dore igihugu kituri hejuru cy'umujenosideri Kagame nicyo mwahisemo gukorana nacyo nicyo kiyobora francophonie kuva francophonie yabaho nta mukongomani n'umwe urayobora uraba secrétaire général kandi nicyo gihugu gifite mu mubare umubare munini w'abaturage bakoresha ururimi rw'igifaransa dore mwahisemo urwo ruhande kwifatanya nabo ngabo ubwo rero urumva iyo menace vraiment abaturage ba Congo bari gushyira ku Bufaransa kubwangirire legitime itewe n'amahitamo n'imyitwarire mibi y'igihugu cy'u Bufaransa ku buryo ntawavuga rwose ntawabura kuvuga yuko Ubufaransa burimo buratakaza igihagararo cyabwo muri Afurika ndumva nabisobanura gutyo
mukanya ndaje ngaruke nanone ku ruhande rwawe Valentin nagira ngo nongere wenda nibusaba dukurikiye ko Valentin ni umusesenguzi akaba n'umwe mu bantu dutumira cyane hano kuri Radio Iteme kugira ngo adufashe kumva no gusobanukirwa ibibazo bimwe abantu bamwe hirya no hino bagenda bibaza. Bwana Valentin, ndaza kugaruka ku ruhande rwawe kuri icyo kibazo ariko icyo nakongeraho nuko iyo witegereje cyane ikibazo cya Congo ubona ko ibihugu byinshi byaba iby'i Burayi Amerika ndetse n'Ubwongereza birimo buratungwa urutoki kuba kugeza iyi saha nta kintu buvuga kandi bukomeje gutanga inkunga no gufasha Leta y'u Rwanda ivugwaho kubitera umutwe w'iterabwoba wa M23 ukomeje guteza ibibazo muri kiriya gihugu nk'uko inyandiko zimwe na zimwe zihirya no hino zigenda zigaragara ubona ko mu by'ukuri ikibazo cy'akarere ari ikibazo gishobora kuba gihuriwemo n'ibihugu byinshi cyane wenda turaje tubigarukeho mu kanya n'ibyo tubona dukeka bishobora kuba wenda byavuka reka ngaruke ku muvandimwe Aniseti Karege ndagira ngo ngaruke ku rundi ruhande tumaze kumva abaturage bamwe bo muri Congo bagiye kwigaragambiriza imbere ya ambasade y'u Faransa reka noneho twongere tugaruke ku impunzi za Kigeme nazo zabyukiye mu myigaragambyo ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko izi mpunzi za Kigeme zirenze zimaze igihe kinini mu Rwanda ku buryo zirengeje imyaka 10 mu buhunzi ubu rero zirimo zirasaba uburenganzira bwazo nyuma ya huriya mutwe wa mama 23 utangiye indwano yo gushaka impinduka mu gihugu cyangwa uko bayivuga nyuma y'ibyo ariko turagira ngo twibutse abadukurikiye ko izi mpunzi za Kigeme atari bwo bwa mbere zigaragambye kuko uhari igihe imyigaragambyo ziherukamo zasabaga uburenganzira bwazo nabwo icyo gihe zasabwaga kugira ngo zibashe guhabwa ibizitunga bikwiye ndetse ngira ngo hari na bamwe mu bayobozi batifuzaga muri ubwo buhunzi barimo ariko icyakurikiyemo nuko bararashwe baricwa birangira hasheri nta kikoze imiryango mpuzamahanga nta kivuze ariko uyu munsi zakoze imyigaragambyo mu mituze nta rusaku nta kibazo urumva ko mu by'ukuri icyo twe tuvuga nuko Leta y'u Rwanda hari ibyo ibona bikwiye kuba bikwiye kwitwa imyigaragambyo ariko hari n'ibyo ibona ko bitakwiye kuba imyigaragambyo reka twifashishe ijwi rya BBC hanyuma noneho tugaruke kwa Aniseti Karege
Tusubire mu Rwanda mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe aho mu Rwanda aho impunzi zakoze imyiyerekano bo bavuga yuko ari urugendo rw'amahoro ruri mu ntumbero yo gusaba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'amahanga kubafasha gusubira mu gihugu cyabo no guhagarika ubwicanyi bavuga yuko bwizizira abatutsi basigaye mu gihugu iwabo muri Congo John Sengiyera ni umwe mu bayobozi b'izo mpunzi zo mu ikambi ya Kigeme akaba rero twavuganye mu kanya gaheze atangura kunsobanurira icabazinduye
na agahinda dutemu n'urupfu rubiro kwicwawe n'abacu akababaro dufite niko turi kugaragaza nta muturaga ubwizira ni 23 usibye ko umuntu ufite imitekerereze mibi ntacyo wakora kandi ifitireba uko twe tumeze baze gukurikirana mu byo byakozwe baze gukurikirana amafoto bakurikirana inyandiko mu by'ukuri nta gikorwa cya politike mu bigaragara rwose kandi bifitiwe n'ibihamya bifatika
none icyo mwiteze ni iki
icyo twiteze mu by'ukuri ni igisubizo turi bukure muri iyo kominote internationale bere guceceka bere kutureberera ngo bema na itwe so hano mu Rwanda abantu bakomeze bishwe bicara bareba itangazamakuru rirahari social media zirahari ibimenyetso bibageraho ariko ntacyo bari gukora icyo ni cyo twiteze mu gihugu twiteze ko community international ishyira pressure kuri Congo cyangwa se kuri Leta ya Kinshasa ikagira ibyikora ikagira ibyihindura kandi nabo nisko iri hariya nayo ikagira ikintu ukora kuko abantu baricwa ariko ntabwo ijya gutabara
urabona mwebwe muri mpunzi muri mu Rwanda igihugu kitari rwanyu mwabwira iki nk'abantu biyumvira bati iki ni igikorwa cya politike cy'abo bantu bashaka gushyigikira intambara ziriko zibera hakurya iwabo muri Congo zasotowe n'umugwi M23 uvugwa yuko ushyigikiwe n'u Rwanda igihugu kibahaye indaro
mu by'ukuri ntabwo umuntu wamubuza gukontapetinga ikintu igikorwa abonye mu buryo ashaka ariko ubutumwa naba hano ko ono kwiyoshye cyane iyo tuza kubikenera gutyo twari gusaba uburenganzira buri ofisiyeli
mwabujijwe n'iki kubusaba ku mugaragaro
ntekereza ko mutagira plan yo kugira ntabwo twari kujya muri izo procedure zose bitewe nuko twari dufite agahinda twari dukeneye kwerekana
ariko sengera reka bitumvikane mwariteguye
ntabwo twigeze tubitegura mbere ku buryo twari ku ahubwo twese twahuye twahuye avuga ati bitewe n'ubwicanyi buri gukorwa ku bene wacu mureke tugerageze dukore urugendo rw'amahoro tugirana inzu ku nzu
birantangade kuko ku rubuga rw'itangazamakuru hari aho nabonye igicapo kigaragaza icapa mwakoresheje muri uru rugendo ko ari icapa canditse giteguye neza umuntu yo kwibaza gute ko mwabyute gusa mukiyumvira kurira hama kikacaki bakiri ngaho
ukwinjije igipankarte pankarte cyangwa bandelore kagari ibyo byatwaye 33 kandi niba twabiganiye nimugoroba tukabikora saa yine z'amanywa uwo mwanya wose wo gutegura izo nyandiko turi bugaragaze ni ibintu bishoboka cyane yego
mufise icapiro mu nkambi ya Kigeme
oya ntabwo dufite icapiro mu nkambi kandi byemewe ko nivuko najya gupintiza dukina ariyo yose turabyemerewe najya gukoresha umupira nshaka najya kwandikisha ku najya gukoresha ama invitation n'ibintu bisanzwe
reka tugaruke kuri ca kibazo rero nk'abantu biyumvira bati iki ni igikorwa cya politike cyo gushyigikira M23 ngo babwire iki
mu by'ukuri ntabwo ari igikorwa cya politike ku byo turi kuvuga
Jeanne Sengiera umwe mu bakuriye impunzi zo mu ikambi ya Kigeme twavugana
Anicete Karenge umunyamakuru wa BBC RT uwavuga ko igikorwa cy'imyigaragambyo cyaba kigamije gutera inkunga umutwe wa mama 23 yaba yibeshye cyangwa ntiyaba yibeshye Anicete ijambo ni ryawe
bo urakoze Benoit ngira ngo wenda bire byo n'imikino tumenyereye ntabwo umuntu kuba hari abantu donc icyo navugaga nuko iriya movement iriya myigaragambyo niki igamije nk'ukuri umunyamakuru yasaga n'ubibaza igamije gushyigikira M23 biragaragara byo cyane kandi ntago twabitendaho ikibazo rero nuko mu Rwanda nyine bakora udutekinika nka turiya kandi turamenyereye bakibwira yuko wenda abantu batabibona ariko icyo nagira ngo ngarukeho mu kanya ni ikibazo biriya bintu bavuga ugasanga barajya gushyigikira umutwe wa M23 ariko bashaka kwidigiza noneho ubwo turagaruka mu kanya ku bibazo by'ingabo zirimo zambuka ku bwinshi ubwo bashaka kugaragaza yuko batari mu kibazo cya Congo ikibazo cya M23 ikibazo cy'abantu bataka Congo ubungubu bahungabanya umutekano uburasirazuba bwa Congo kandi nyamara bigaragara ko barimo ubwo rero n'utuntu twose barimo bagenda ba tekinika ubwo bati twebwe ntabwo tubirimo ariko kandi bigaragara ko mu Rwanda ruri inyuma yabyo ubwo rero ni ibintu nk'ibyo ngibyo Benoit nduva ntari butinde cyane kuri icyo kibazo ariko nagira ngo nkubwire gusa yuko ibintu byo gutendeka kuri atatu tubona kandi bigaragara urukozo
akoze cyane Anisette ntabwo ko kutinze ntabwo utinze ariko wenda icyo nge nagarukaho kuyingingo ndetse n'abadukurikiye mu byukuri ibintu umuntu ashobora kuba yatekereza akanibazaho cyane ni gute ubwoko bw'abatutsi muri Kongo bufite umwihariko wa Masisi wa Rucuro ukaba wakwirengagiza umwihariko w'imurenge ukaba wakwirengagiza umwihariko w'abatutsi babarizwa za Gisangani Kinshasa n'ahandi hirya no hino muri Kongo kuko ntabwo ari umwihariko w'ahantu hamwe gusa ni umwihariko w'abo bantu bashobora kuvuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda bashobora kuba ari n'abatutsi ndewe ku giti cyanjye nubwo ndimo mbaha ijambo nanjye hari icyo nibaza ku rundi ruhande nkavuga nti iyi jenoside yabitangiye gukara kubera yuko umutwe wa M23 cyangwa umutwe wa M23 usabwe gusubira inyuma ese aho ntitwaba turimo tuvuga jenoside tukagerageza wenda no kwibwirwa ariko mu by'ukuri ababifitemo inyungu atarana bashobora kuba kwikora ahubwo ari abashobora kuba bifuza ko yagombye kuba yanaba kuko impungenge zo kwicwa k'ubwoko bw'abatutsi zishobora kubaho ariko aho ntibyaba imbarutso yo kugira ngo wenda rimwe na rimwe abantu bumvikanishe ko iyo ntambara ikwiye kuba yabaho nk'uko mugenzi wanjye Anisette atubwiye ati mu kanya turagaruka kuri abo basirikare barimo bagaragara ko bakomeje kwambuka ese kumvikanisha ikibazo cya M23 si uko wenda abantu bakwiye kwicwa hanyuma noneho abo bantu bakicwa biswe ko ari abatutsi noneho ikibazo kikumvikana neza kurushaho ese kugeza uyu munsi kugira ngo abo bantu bavugwaho ko bashobora kuba bicwa baba batekereza n'abandi bakongomani nabo bashobora kuba batari mu bwoko bw'abatutsi bicwa kariya karere kuki katabona amahoro kuki tudatekereza cyane ku burenganzira bw'ikiremwa muntu kurusha kuba twatekereza gusuguko bw'abatutsi bashobora kubabarirwa muri Kongo reka ndekere aha ngaha ibyo ni ibibazo nibaza ariko nihute ngaruka ku kibazo nifuza kubaza umugenzi wanjye Valentin Akayezu Valentin hari ikintu wigeze kuvuga kare ugaragaza ko mu by'ukuri ikibazo cy'akarere gishobora guhindura isura ndetse uza no gutunga urutoki uravuga uti Ubufaransa buhangayikishijwe no gusahura kurusha kubaka ububanyi n'amahanga cyangwa diplomasi ikwiye kuba yagombye kubakwa aribyo witegereje ikibazo cy'u Rwanda ubona ari umwihariko na Kongo kurusha kumva yuko cyagombye kuba ari ubusahuzi bushobora kuba bukorerwa muri kariya karere cyangwa se Ubufaransa buteganya hariya hantu kuko twagiye tubiganiraho ngira ngo urabyibuka aho ubona umutwe wa M23 ibyo usaba bimwe mu bintu biremereye bidashoboka kugira ngo ubashe kwemererwa mu masezerano yagiranye na Kabila ndavuga umutwe wa M23 aho ukabona ko mu by'ukuri ubutegetsi umutwe wa M23 wifuza ku rundi ruhande abantu bashobora kubibonamo yuko Kivu y'Amajyaruguru ishobora kuba ahubwo uriya mutwe wa M23 wifuza kuba wawugira igihugu kigenga nkavuga ndi rero niba kari agace gashaka kugira ngo kabashe kwigenga aho nibyaba ari imbarutso cyangwa se yo gushaka ikindi gihugu kurusha kumva yuko ahubwo kino gihugu cy'Ubufaransa gishobora kuba cyaba gishaka indamuhari ahantu none se ku rundi ruhande kuki ubona nk'ibihugu nk'Uburayi bimwe by'Uburayi by'umwihariko nk'Ubwongereza bukomeje guhumiriza ndetse bukagerageza kwerekana ko igihugu cy'u Rwanda gifite iterambere aho ubona bifata n'icyemezo cyo kuvuga ngo birafata impunzi zibashe kuba mu Rwanda impunzi zihungira mu Bwongereza kandi bigakorwa mu by'ukuri ubona ko harimo amasezerano afifite amezi ukuntu ubona rero ko muri kare ya karere hari ikintu twebwe tutarabona cyangwa tutarebesha amaso wenda mwebwe basesenguzi muraza kuza kudufasha ariko mbere y'uko ninja muri donido rw'ikibazo nyirizina reka nkumvisha aka audio aka video gatoya noneho ndaza gusaba umuvandimwe nanone Aniseti aze gufasha gusobanurira abatumva urugo rurimi rw'igifaransa bumvikanishe abumvisha ukuntu mu by'ukuri ikibazo twebwe turimo tubona ko ari umutwe wa mama 23 ahubwo gishobora kuvamo ikindi kintu twebwe tudatekereza mu minsi imbere ahubwo abantu bakwiye kumenya ko ibintu bitoroshye reka nsimbuke gatoya noneho numvishe Aniseti aka kaudio aze kudufasha kugasobanura ndetse afashe n'abatumva ururimi rw'igifaransa aha ngiye kumvikanisha ambasaderi w'igihugu cy'Uburusiya wasuye perezida Tshisekedi mu minsi yashize aje kumwihanganisha kubera ubwicanyi buherutse kuhakorerwa ndetse ko igihugu cy'Uburusiya kiteguye gufasha Kongo ibi twagiye tubigarukaho mu minsi yashize reka Aniseti nkumvishe kano kantu mu gihe utegura kuza kumvisha abadukurikiye n'abadukurikiye namwe turabaha umwanya muze gutanga ibitekerezo byanyu.
C'est une visite de réconfort et de soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple congolais.
Je viens d'être reçu par le chef de l'État et premièrement, je lui ai exprimé de la part du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ses sincères condoléances suite au massacre de Kitshishe, là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie. Et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, notamment la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation, ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales.
À en croire Alexei Santibov, une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire.
La position de la Russie elle est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kitshishe. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au nord Kivu. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays et moi j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main, à donner la main à la RDC en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région.
La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à partager son expérience avec la centrale électorale de la RDC, CENI, comme elle a toujours fait. L'entretien entre les deux personnalités s'est tenue dans un climat de sérénité et de confiance. Le chef de l'État soutient le projet en cours des discussions entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie et a ainsi approuvé les plans d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays.
Anifeti Karege uramuvise uyu munyamakuru waduhaga makuru aho yanagaragaje ambasaderi w'Uburusiya Kinshasa ari kumwe na Perezida Tshisekedi mu biro bye aho yamugezagaho ubutumwa ndetse bufite insanganyamatsiko nyinshi abantu bakwibazaho ariko mbere yuko njya mu magambo menshi yabyo nako njye nsobanura ibintu byinshi kuri iyo ngingo reka ngusaba usobanurire abagerageza kutumva igifaransa hanyuma ijambo ngaruke kwa Akayezo Anisette.
Bon urakoze cyane Benoît nagira ngo wenda kuri icyo kibazo cy'aba Umurusiya wasuye Felix Tshisekedi hari mwakantu gato katari keza cyane kuko Umurusiya ntabwo ari igihugu kitanga ikizere mu byerekeranye n'amatora ubwo icyo gicyo yakivuzeho ko ngo bazabafasha ariko mu Burusiya ntabwo ari abantu bafite expertise nyayo yo y'ibijyanye n'amatora icyo ngicyo wenda bwo yakivuze ariko ntabwo twagitsindaho cyane kuko Burusiya urabona demokarasi yabo nayo iracyacumbagira ku bindi rero yavuze ku bintu wenda twavuga ku bintu bijyanye na n'ubonye n'amahanga kuko dufite ikibazo ubugubu cy'uko hari ibihugu twita byo mu burengerazuba abanyamerika abanyaburayi burengerazuba nka abongereza abafaransa noneho abo ngabo bakaba badahuze cyane nyine na birebugu by'Uburusiya ari naho tubona diplomasi irimo icumbagira cyane ku byerekeranye n'Uburusiya ku byerekeranye ariko noneho hakaba hari ibyo tugenda tubona byerekeranye n'Abanyamerika n'Abafaransa n'aba hariya rero muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo tuzi neza yuko abo bantu twita abihugu by'uburengerazuba aribo bari ku ruhande rw'u Rwanda harimo Abanyamerika wenda bigenda bicumbagira gatoya ariko harimo noneho n'Ubufaransa haza mbona bya bintu wavuze by'imyigaragambyo kubera ko u Rwanda ubu ngubu rushyigikiwe n'Abanyamerika kuva kera rushyigikiwe n'Abongereza kuva kera rukaba runashyigikiwe cyane n'Abafaransa kuva mu gihe gishize gitoya aho rero ziriya peuple abanyafurika batangiye gukangukira barabona yuko ibyo bintu bidashobora gukomeza bakaba bigabije cyane batagishaka yuko abanyafurika bajya ku ruhande rw'abafaransa kugira ngo wenda nibyo twari turi mu kanya kandi mwarabibonye ku bintu byinshi ku bintu bitakihanganirwa n'abo banyafurika rimwe na rimwe bashyiramo n'ibintu byo gukabya ariko icyo kigaragara ni uko batagishaka yuko abafaransa abanyaburayi bajya ku ruhande rw'abo bantu bakandamiza abaturage ubwo icyo turiho wenda nicyo mu gihugu mu bibazo wenda byo muri Congo ariko iyo ugiye na hirya no hino murabibona ubwo rero wenda sinzi niba ndi bukomeze kuri iyo ngingo ariko ikintu kigaragara cyane gikomeye uko abantu batangiye kwigaragambya ariko noneho bari abantu bashyigikiye u Rwanda bakaba batangiye gutakaza amahirwe yo kuba bagira icyo bageraho muri Afurika. Ndagira ngo wenda ndekere aho ngaho ndekere akahezu nawe mugire icyo muvugaho ariko turimo turagenda tubona u Rwanda rutakaza ingufu kubera tu simple makuru shyikiwe n'Ubufaransa.
Akoze ni seti ngirango ugomba kuba afite nena nagusabye kugira ngo wenda uze gusobanura gatoya kubakurikira wenda batumva neza igifaransa ya mvugo ya kiriya kiganiro nyine cyane mu gitambukaho mu rurimi rw'igifaransa ariko byumvikana n'ibitekerezo byawe watanze bihita byumvikanisha neza kuko gahunda azifashe. Nagira ngo rero umbwire abadukurikira ko mu by'ukuri dufite impungenge abantu benshi kuko mu by'ukuri kiriya kibazo cyo mu karere urabona ko ibihugu bikomeye ku isi byahagurukiye kugerageza kuhagira ijwi no kugerageza kuhagira ijambo. Valentin wakurikiye umaze iminsi ukurikira kuba Tshisekedi atima adafungirana afungurira imiryango abantu bose bakinjiriwe ariko kugira ngo abashe kubona igisubizo cy'uya mutwe wa mama 23 ndetse we yanavuze ko mu by'ukuri ikibazo gihari ari Perezida Paul Kagame. Kuri wowe ikibazo kimaze noneho kugaragara ku mugaragara ko n'Uburusiya bushobora kugira icyo bwakora nubwo havugwamo ko buzanatanga inkunga mu byerekeye amatora ariko umuntu ahita abona ibyo umuvandimwe Aniseti yaravuze Uburusiya buzashyigikira Tshisekedi agatsinda ariko n'ubundi afite rya jambo adahindura ataryiminwa yemera akavuga mu mazina ikibazo uko giteye. Kuri wowe aka kanya ikibazo cyo mu karere kinjiwemo n'Uburusiya ku mugaragaro urakivuga w'ikibara?
No, nta gitangaza kirimo nge sinanabona n'impamvu twagira impungenge kuvuga ngo Uburusiya bwashyigikira amatora kwaba. Nibyo turabizi nyine ko ikintu cya demokarasi atari tradisiyo y'Uburusiya ariko iyo turebye nko mu gihugu cya Congo nyine gifite ibibazo by'umutekano nka biriya noneho tukaba tubona ko igihugu cy'Uburusiya kiyemeje gufasha kugira ngo amatora azagende neza ntabwo twahita twihutira kubyinterpreta ngo tubirebere ngo ni ugufasha Tshisekedi kuguma ku butegetsi n'ibindi. Ku bwanjye ntabwo ari cyo bivuze. Icyo bivuze ahubwo ni ukugira ngo amatora azashobore kubaho kuko uko ibintu bimeze nko mu gice cy'uburasirazuba bwa Congo biragoye kuvuga ko amatora azaba. Hari intambara, hari umutekano muke. Ubwo rero inkunga yo gukora amatora ntago tuyirebera nyuma gusa yo kuvuga ngo umukandida bazashyigikira umukandida, ariko dushobora no kubireba mu rwego rwo gupasiya igihugu, gufasha igihugu kugira ngo kibe cyabona umutekano usesuye noneho n'amatora yakorwa abashe gukorwa mu buryo bwemewe legitime, donc abe amatora koko yemewe yakorewe mu mwuka urimo umutekano bwisanzure. Byo biragoye kuvuga ngo amatora arimo ubwisanzure, biragoye mu bihugu byacu bya Afurika. Ariko dimwe icyo kintu cyo kuvuga ko amatora yaba mu mwuka w'amahoro utarimo intambara, ngenda nshobora kwibwira ko ari cyo wenda ariyo nkunga Uburusiya bushobora gutanga kwihutira kurwanya iriya mitwe iteza akajagari mu burasirazuba bwa Congo ikava mu nzira, noneho igihe cy'amatora kikazagera n'abaturage bo muri turiya duce bakabasha kwitorera yaba Perezida wa Repubulika cyangwa se abandi bajya mu nteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi batandukanye bakabasha kubihitiramo. Nge ndumva nabirebera gutyo. Rero kuba Perezida Tshisekedi ari kwakira intumwa z'ibihugu bitandukanye ni muri ya diplomasi nyine ikenewe, kandi koko ubona ko abakongomani muri iyi minsi bagerageje gushyira imbaraga zishoboka muri diplomasi yabo, ariko binavuye ku gitutu cy'abakongomani. Hari ibintu twigeze kuvugira hanga mu biganiro twakoze mu minsi ishize, tuvuga tuti kimwe mu bintu Kagame ashobora kuzashimirwa n'abakongomani kuri iyi nshuro ni ukubafasha gusohoka mu bitotsi bagakanguka. Ibyo bintu Koffi Olomide yabigarutse ejo bundi mu kiganiro yagiranye na TV5, aravuga ati turashimira Kagame kuba nawe yaradufashije kongera gutekereza nk'abaturage bamwe atakenser peuple ku gihugu cyacu cya Congo. Ati ibyo turabimushimira. Urumva rero ibingibi izo mbaraga zose twaze tubona biriya by'abajene bagiye kuri ambasade y'Ubufaransa n'izinde foro zose abaturage bose ba Congo bari gukora zirimo zirashyira igitutu gikomeye ku muryango mpuzamahanga, noneho n'abigiranyo ni nyinshi barimo barabigendamo buhoro. Nubwo batararekura neza umukozi wabo Kagame ntibaramurekura, ariko urabona yuko barimo barabigendamo biguru ntege, noneho ntabwo ari nko mu bihe byashize, kubera yuko noneho kuri iyi nshuro abaturage ba Congo bashoboye kwishyira hamwe bazamuka mu ijwi rimwe bashyira igitutu ku muryango mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo umuryango mpuzamahanga cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe byakomeza kwiranja ku Rwanda byaba byeruye noneho ko byiyemeje cyangwa se bishoje intambara yeruye ku baturage ba Congo. Kuko kugeza uyu munsi twamaze kubona ko nta kibazo kiri muri Congo. Ikibazo kiri muri Congo ni icy'ibihugu bishaka gukomeza kuvogera ubusugire bwayo bitwaza impamvu mpimbano zidafite ishingiro. Iyi rero iyi solidarite populaire y'abaturage ba Congo babashije kwihuza mu ijwi rimwe ni igitutu gikomeye, noneho kiri gutuma baba interlocuteur acceptable ku muryango mpuzamahanga. Buri muntu wese noneho akeneye kujya kuvugisha Congo bitari bimwe by'agasuzugo. Abanyamerika bakeneye kuvugisha Congo, nta zindi intermediaire bakeneye ubungubu. Abafaransa nuko, abarusiya nuko, buri bantu bose nuko nguko. Kubera yuko noneho igihugu mu kanya gato mu mezi makeya kibashije kwishyira ku rwego noneho cy'impoza isi kugiha agaciro. Dewe nuko nabibona ni diplomasi intensive irimo kuba naho ngaho, nuko noneho abakongomani babashije kubaka urukuta rw'umutamenwa ari rwo bumwe bwabo butari gupfa kumenerwamo n'ababonetse bose. Kandi noneho ukabubona yuko binagoye Kagame, byanabereye inzitizi Kagame ikomeye kubameneramo. Burya nta kintu cyiza nko kugira ubumwe impeuple soudé, donc abantu bari hamwe bafite ubumwe nta cyiza nkacyo, kuko nicyo kintu kibabashisha kurwanya za influence zindi zose zituruka hanze. Njya nanga urugero rw'Abarundi, iyo tubona crise yo mu 2015 ukuntu isi yose yabahagurukiye kubarwanya, bikagera naho Abanyafurika nabo bamwe benshi na za Union Africaine zigwa mu mutego w'abashakaga guhungabanya inyungu z'Abarundi z'Abanyafurika nkabo, isi yose ikabahagurukira. Ariko babashije kubera gushyira hamwe, nubwo harimwo bamwe nyine bagambaniraga igihugu, byavuga ko nta muryango utagira ikigoryi, harimo bake bavuyemo,
ariko abarunda bahutu n'abatutsi babashije gushyira hamwe cyane cyane abo gushimirwa jyewe nanashimira cyane n'abandi bagombye kureberaho n'abatutsi b'abarundi abatutsi b'abarundi bigaragaje mu buryo budasanzwe banga kuba ibikoresho bya Kagame kuko yashakaga kubakoresha ngo agire arebe ukuntu ajegeza igihugu cyabo ariko abatutsi b'i Burundi baramuhakaniye baramwangira biriya rero nibyo byatumye abarundi ubutegetsi bw'u Burundi bugira agaciro urabona ukuntu isi yabuhindukiriye kandi ntabwo byasabye yuko abarundi bakubita ibipfukamiro hasi ahubwo nuko babashije kubaka ubumwe bwabo n'aba banyekongo rero biteye isoni ku banyekongo ku batutsi b'abagogwe b'abanyamasisi batarabona yuko bakomeje kugirwa tike y'amakarita Kagame akinisha bagize resilience nk'abatutsi b'abanyamurenge turi kubona apana ndavuga batari b'abanyamurenge bagizwe ingwate ziri mu Rwanda abanyamurenge bari muri Congo burya nabo ni abantu babashije kwitandukanya ndetse hakiri kare no kugirwa ibikoresho bya Paul Kagame urumva rero izi n'inzitizi Kagame agenda yikubitaho n'imibare ye y'intambara ikaba irimo igenda imunanira ari nabyo birimo korohereza kubera ko igihugu kiri hamwe noneho biranorohereza diplomasi y'igihugu kuvuga bikumvikana kubera yuko nta bice birimo nta majwi atandukanye y'abanyagihugu abarimo nta bice bibarimo bamwe nibavango bajye kuvuga indirangaje hari itandukanye bose bafite ijwi rimwe ibyo rero birimo birafasilita diplomasi ya Congo bigatuma igihugu kigira imbaraga noneho kikaba kiri no gutambutsa ijwi ryabo ku rubuga mpuzamahanga rikumvikana ku buryo buri wese noneho akeneye kuvugana na Kinshasa Kinshasa itanarinze no kubyingingira urabona bose barimo baramanuka bajya hariya buri wese noneho utangira ubone n'ibihugu bikomeye bya France zatangiye no kujya kuri pression y'abaturage ba Congo kubera yuko hari agaciro abaturage ba kiriya gihugu barimo kwihesha jyewe naho mbirebera rero ntabwo mbibona yuko hari uruhare rudasanzwe rw'u Burusiya muri kariya karere ahubwo buri gihugu cyose gikomeye ku isi baba Abashinwa twabonye disikuru y'Ubushinwa ejo bundi mu kanama gashinzwe umutekano iyo bavuze twabonye n'ibindi bihugu ubu diplomasi ya Congo ifite ijwi ririmo kuvuga bikumvikana ari nabyo biteye impungenge Kigali wenda mukanya ni nongera kugaruka ni nongera kumva ijambo ndashaka kuza kuvuga kuri ibi bintu bya genocide Kigali ikomeje gukinisha muri Congo ngakoze
bakoze cyane muvandimwe Valente reka ari naho unganisha mukanya akashize hari umwe mu nshuti zacu waduhaye ubutumwa numwe mu nshuti rwose dufite za hafi kuko ajya agerageza kunyandikira mbwira uko byifashe mu karere ka Masisi ndetse ni naho atuye yambwiye ati nyaboneka ati nuva ati ndabakurikiye atari ko nduva ijwi ryanjye urihinduye byaba byiza ngerageje kurihindura mu ncamakeya Valente ushingire kuri iryo jwi hanyuma ubwo mukanya ninza kuguha ijambo ushingire nanone kuri ayo magambo usobanure kuri icyo kintu cya genocide reka nkumvishe cyangwa se numvishe abadukurikiye muri ikiganiro uko umuvandimwe yambwira
ubona nanjye hari ibyo niboneza ahubwo imbaza uti abagogo ni ibikoresho by'abandi nta gutekereza bagira kabiri ku mugabo rwose ni ubutuzi wowe ntacyo kuvuga kuko ntacyo nta na kimwe uze yabugize ukagira agahinda akanshenguka ariko ntacyo byose biba ku mugambi w'Imana kandi nta ngoma zidashira nta n'izidahanguka neza ubwami zavuyeho zivaho ubwo wenda hasi sinzi uko nabivuga ariko sinzi igihe abantu azarekera ubu se bapfiriye iki ni ukubyara bajya gupfa gusa uzababyeyi barahangaha batagiraga babaha amazi ariko afite icyizere yuko barabikaho umuntu icyizere kitagiraho gishingiye imitungo y'abantu irahacikiye abantu barapfuye ntacyo bagezeho ngo basubireyo nyuma y'indi myaka itanu ngiye igihe bazumvira babikeneye kwica abantu bongere mu ngo bakire ntibemere bapfa ahubwo hari umunsi ejo bundi bahuze ngo abatutsi ntibemere gukorera amabuye ngo babate bategeke nani batuzaba bategeke kuko ntambyo ntabyo ndeba America nacyo kuvuga mfite cy'amashyo
yo kuvuga mfite umunsi mwiza ababyeyi babuza abana babo abantu bashyirwa mu ntambara myaka itanu igashinga ikagaruka barabyarira gutwara abana babo mu ntambara kayo nguko uwo ni umuturage uri Masisi Aniseti mbere yuko twinjira mu kibazo Vante adusigiye mu kanya nagira ngo nkubaze nawe nk'umwe mu by'ukuri mu bakurikirana kandi bakanasesengura bino bibazo kuri wowe iki kibazo cya Kongo n'u Rwanda ushingiye ku magambo ari mavugwa hagati muri Kongo bya ubwabyo ndetse aho na perezida Tshisekedi agerageza kuvuga tomoye kirenze ibyo twumvise cyangwa twitege yuko amahoro ashobora kuboneka bikarangira gutya ibi ndabihera ko wigeze kuvuga uti nitubona akanya turavuga ku ngabo zikomeje kwinjira muri kariya karere hanyuma ubihuze nuko Tshisekedi ibyo yamaze gusobanura urubyiruko yavuganye narwo mu minsi yashize rwo muri Kongo akongera akavugana n'imitwe ibiri y'inteko ishinga amategeko ya Sena n'usanzwe ndetse mu minsi yashize yagiye gusura n'urundi rubyiruko rwari mu myitozo rurenga ibihumbi icumi mu bya gisirikare ibi bintu Aniseti twitege ko mu by'ukuri dushobora kumva inkuru nziza dushobora kumva amagambo ahumuriza ibi bintu urabivuga wiki ushingiye no ku makuru ufite ku ingabo z'u Rwanda zikomeje kwambuka zijya muri Kongo Aniseti jabone ryawe
koze Benoit nagira ngo wenda mvuge ko icyo twakwishimira nuko u Rwanda na Kongo byabana mu mahoro twakwishimira yuko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo zikongera zigasubira inyuma zikajya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntizikomeze guhungabanya umutekano wa Kongo twanakwishimira yuko abaperezida bombi ari Felix Tshisekedi na Paul Kagame barekeraho guterana amagambo kuko ntabwo bitwubaka ndavuga peuple zombi yaba abaturage ba Kongo baba n'abaturage b'u Rwanda ariko ikiriho rero turimo kubona twese ari cyo no kumbaza nuko hari ikintu cya escalade kirimo kuba abantu b'abaturage ba Kongo abategetsi ba Kongo barimo baraterana amagambo n'abaturage n'abategetsi ba Repubulika iharanira abategetsi b'u Rwanda barimo baraterana amagambo n'abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo tukaba rero twizera yuko wenda ibyo bintu bizahagarara icyo navuga wenda warumbajije kuri biriya bibazo nuko ikintu cyiza cyaba ari uko ibihugu byose bigira ubusabane ibintu abantu bagashyikirana tugera ahandi haza uwo ikibazo cy'imishyikirano hari abantu ubungubu barimo bagerageza kumvikanisha impande zombi harimo uriya muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugeza ubungubu ntacyo urageraho ariko uragerageza hari abantu b'abanyamahanga bakure ibihugu by'Ubufaransa ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikibazo ni uko noneho tubona yuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko n'Ubufaransa bose bashobora kuba bafite nk'uruhare ubwo rero ndimo amfite ndashaka gusubiza ikibazo cyawe ariko ntakibonera igisubizo kuko bariya abantu bose yaba Ubufaransa yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa n'abafite uruhande babogamiyeho twahere no kuriya watangiriyeho by'ikibazo cya francophonie kubera yuko Ubufaransa gusa n'ubushaka kubogamira kuri Paul Kagame icyo ni ikibazo kimwe rero nkaba rero benwa ntago ndimo kubona umuti cyozo muri uyu munsi gusa navuga ko twizera ko hazaboneka ikibazo cya diplomasi gituma ibihugu byombi byumvika ariko kugeza uyu munsi ntacyo turimo kubona hari wowe nanjye ntago ndimo kubona umuti wa diplomasi uzaboneka ariko kandi tukizera ko ari wo uzakemura ikibazo tukasaba leta y'u Rwanda yuko ya yarekeraho gushyigikira umutwe wa M23 kuko biri mu biteza umutekano mike mu karere k'ibiyaga bigari muri kiriya kibazo cya Congo nibarekeraho gushyigikira uriya mutwe bizafasha kuzana amahoro mu karere ariko ubundi ubungubu ndashaka kukubwira ko twizera yuko hazaboneka ikibazo cya diploma habozenekana ko diplomasi ituma ikibazo cyoroha ko nta nubwo ndabona aho byerekeza kubera ku Rwanda nkuko mwakomeje kubivuga rukomeza kugenda urugendo rusa n'urwenyegeza ikibazo rero cyiza diplomasi niyo ngombwa ariko kandi nkaba mbona nkurikije n'imyitwarire y'u Rwanda bizagorana murakoze
ukurikije n'imyitwarire y'u Rwanda bizagorana kandi koko kuko kugeza uyu mwanya u Rwanda ruti M23 cyangwa se umutwe wa M23 ni abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo ku rundi ruhande Kongo na iti abantu baje mu Rwanda bitwa FDLR nako bahunze ba FARC cyangwa se ex-FARC yahunze mu gihe cya genocide abari barimo bari mu kigero cy'imyaka imwe na Kagame ati nabandi bari bamuruseho bamwe barapfuye abandi basubiye mu Rwanda abandi barashaje nta n'ubushobozi bafite ariko harimo urubyiruko rwavutse batakoze genocide iyo ukurikiye ayo magambo ku mpande zombi uhita wumva ko mu by'ukuri buri gihugu kivuga kiti imitwe irwanya ibihugu byanyu nimuganire ku rundi ruhande u Rwanda ruti twakabagwa ariko ukanibaza abantu benshi buriye bagiye gukurikira bazi ko mu gice cya za Rucuro cyangwa za Masisi nta banyarwanda b'abatutsi bakihabarizwa bose bahunze FDLR ariko wakurikirana ugasanga ibyo bice bibiri mbabwiye bariyo baratuye ku rundi ruhande hari undi abandi bantu bitwa abanyamurenge bo ntibajya bavugwaho nabo bafite ikindi kibazo cy'umutekano bahanganye n'indi mitwe y'inyeshyamba u Rwanda ruzakemura ikibazo cy'inyeshyamba zo muri Congo ubwo ni rusabwa gukemura inyeshyamba zihanganye n'u Rwanda ngitwa ikindi kibazo ese ninde mutegetsi w'u Rwanda ugomba kubazwa ko abantu bakwiye kuganira ni inteko ishinga amategeko idafite amakuru y'abasirikare bari mu mahanga uko bahembwa n'abaminisitiri bashyirwaho mu gitondo nimugoroba bagakurwaho ni RDF ni Perezida Paul Kagame ninde igihe kirageze cy'uko abatubaza ibibazo ngo turatanga ibitekerezo ariko nta gisubizo tubona kikwiye kuba cyatangwa mu Rwanda ngo nako ntidutange umuti w'ikibazo cya Congo ni Perezida Paul Kagame gufata icyemezo cyo kuganira n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ndetse n'iyo mitwe yitwa yuko yakoze genocide iyo mitwe yitirira ko yakoze genocide kuri iki bagomba kuza haba harimo bakoze genocide bakabihanirwa bagashyirwa imbere y'ubutabera abatakoze jenoside bagahabwa ijambo bakavuga icyo bifuza bakava mu mahanga bakava muri Kongo bakava mu Burayi bakava muri Afrika bakajya kubaka igihugu cyabo cy'u Rwanda n'u Burundi na Uganda ntabwo Kongo ikwiye kuba ikibuga cy'abantu bagomba kuza gusibaniramo bimo biratangira gutekerezwaho yuko Putin namara kwinjira muri Kongo bizagenda bite harakorwa iki kuba abantu bose barishakira ya mabuye y'agaciro yo muri Kongo kuko afite ubundi buryo byazwe mu busaruro mu bihugu bikomeye abantu rero bafite uburyo bwo gutanga abana babo kuko tumaze kubyumva na leta y'u Rwanda nayo ifite ubwo bushobozi mu izina rya Perezida wa Repubulika bakafata aba bana b'abanyarwanda bakajya muri izo ntambara kugira ngo ayo mabuye y'agaciro abashe kuboneka muri ibyo bihugu by'abazungu ntabwo bikwiye umuti w'ikibazo ni ukuganira niba rero kutaganira ari byo bishobora guteza imbere bamwe mu bakomeye kugira ngo bakomeze kwigwizaho imitungo imbere hari ikibazo gikomeye kuko niba uyu munsi dufite ikibazo cya ekonomi yahinduye ibintu ku isi ku buryo ibiciro hirya no hino byagiye bizamuka peteroli higondera umugabo abantu kugira ngo abashe kugura umugati ibindi bindi hirya no hino muri Afurika kubera gusa intambara yabereye muri Ukraine amahanga yose arajya gupimira ingufu hariya none bagiye kuyapimira no muri Afurika kubera gusa abantu bakeya bafite izima muri ibi bihugu bikomeye bumva bakoresha abantu bameze nka perezida wacu hanyuma abaturage bagahura n'ibibazo ntacyo gihe bintwaye uramutse ufashe umuyobozi wa FDL ukamugira minisitiri runaka ntacyo gihe bintwaye na gato mwihanganiye gatoya reka mpe ijambo Akayezu wari uvuze ku kintu kirebana na jenoside uko ikomeje kuvugwa uko akomeje kubitekerezaho Akayezu
okay ya ko kintu kibiganiro byo cyo muvuga kibiganiro ze ntabwo gishoboka mu Rwanda rwa Paul Kagame byaba ari n'inzozi kuvuga ngo Kagame yabyutse mu gitondo yarose yemeye ibiganiro nibyo byose tuba tuvuga ngo ibihugu kuganira ni ryari mwigeze mubona se leta y'u Rwanda ari igihugu baganira bakagera ku masezerano y'ubwumvikane na nacimwe kandi mu ntambara zose ni igihugu n'abantu bifitemo umutima wa gashoza ntambara reba hari ibibazo bagirana na Congo reba ibibazo bagiranye n'Ubugande nta uko bashwanye bikagira ingaruka zose ku buzima bw'igihugu nubwo uyu munsi basa bitwa ngo nk'ababikemuye ariko ntabwo abanyarwanda bigeze batangarizwa yuko ibyateye ubwo bwumvikane bukeya byigeze bikemurwa ntanu namwe byigeze bitangarizwa ziba ari ibintu by'inyungu gusa ibihugu byabonye ko bihuriraho bikaba bituje bikagira ibibazo u Rwanda rwateje mu Burundi n'iki nta biganiro byo kuganira kuri ayo makimbiranye byigeze biba ariko nyine inyungu ziraza bati reka wenda tube tworoheranye ubwo rero niba u Rwanda rudafite umuco wo kuganira n'ibihugu rwagiranye ibibazo nta nubwo ruzigera na rimwe rutekereza gukingura imiryango ngo ruganire leta iganire n'abandi banyarwanda harebwe uburyo igihugu cyayoborerwa mu ituze no kwihumure bigera kuri buri munyarwanda wese aho ava akagera ibyo ntabyo tuzigera tubona mu myumvire ya Paul Kagame ariko ibihe bizamwumvisha kubera yuko iyo unitegereza uko ibintu biri kugenda iki kibazo cyonyine cya Congo uretse ko byanatangiye n'igihe ashaka kudurumbanya u Burundi niho fragilite y'ubutegetsi bwe yagaragaye imbaraga zose yabishoyemo bigize ibitangaza bazi ko bagiye guhindura ubutegetsi bw'abarundi n'iki bikabananira burya fragilité y'ubutegetsi bwa yese igaragara noneho hano rero ku kibazo cya Kongo cyo kimusize yambaye ubusa bya bindi byo kwirata byo kwishyira hejuru ko ari abantu badasanzwe ko ari abarwanyi n'iki ibyo byose bya byarabapfubanye bya bindi byose byerekana ko ari abantu bigaruriye isi bayibwira ibyo bashaka isi kumva ikabatega amatwi ikagira gute ibyo byose reka da byose basigaye bambaye ubusa ku buryo bya bikangato byabo n'ibikabyo byabo ntana sinibwira yuko bashobora no gutinyuka ngo bagire aho bongera kubivugira ubungubu rero ikintu wenda cyakemura abatekereza ibiganiro nyine ni uko habaho ibikorwa na Perezida Habyarimana yemeye kuganira no gusangira ubutegetsi ari uko hari icyakozwe simvuga ngo dutegereje intambara ko ari izatuma FPR igira ibiganiro by'amahoro ariko hari ibindi byose abanyarwanda bo babishatse abanyarwanda babishatse bagashyira mu gaciro bakareba inyungu z'igihugu mbere y'ibindi byose bakareba ko igihugu kiza imbere y'ubwoko bwabo mbere y'uturere twabo mbere y'ibikomere by'amateka bagendana bakemera kugira ubwo butwari bakemera kwicara hamwe reka wenda ne kuvuga ngo abanyarwanda bose nanavuge wenda abari mu gice abaherereye mu gice kitibonamo ubutegetsi bwa FPR inkotanyi abo bonyine baramutse babashije kwicara hamwe bagakura ibibatandukanya hagati yabo mu nzira bashobora kubaka imbaraga zikomeye cyane zishobora gucisha bugufi cyane buriya butegetsi twarabibonye ubutegetsi bw'ibihangange bikomeye bujya hasi ubutegetsi bw'abatigrayani muri Ethiopia bwarimbuwe n'iki nta ntambara byagombereye bivanye ku butegetsi baragenda bavaho barabutakaza nta maraso abonetse kandi bamenetse kandi bwari ubutegetsi bw'igitangaza butangarirwa ariko kubera yuko societe civile y'abanyetiyopiya abanyepolitike bose bakomeje gukora bafite barebera hamwe bakorana diplomasi intensifu baravuga ijwi ryabo bararyumvikanisha mu baterankunga ba kiriya gihugu noneho byiyongera kuri presiyo z'imbere mu gihugu noneho bwa butegetsi bubasha gucika intege imiryango irakinguka tubona imfungwa za politike zose zisohorwa rero abatekereza ibiganiro bya Paul Kagame ntago azigera abitanga ku isahani avuge ngo mbakingura imiryango ibyo byaba ari ukwibeshya byaba ari inzozi ahubwo ni twebwe abanyarwanda cyane cyane abaherereye ku gice kitavuga rumwe nabo dushobora kwishakamo ubwo bushobozi kandi burahari mu gihe twemeye gutinyuka tukavuga tuti reka twebwe dushake impinduka muri kiriya gihugu cy'u Rwanda twicare ku meza y'ibiganiro dore ibibazo dufite dore ibidutandukanya ngibi a b c d e tukabishyiraho ngaho ntiyagire nta kirazira ntacyo dusize inyuma niba ari preoccupation z'abahutu abahutu bakaza bagatereka ibibazo byabo aho ngaho bakabibwira bati dore batutsi dore preoccupation zacu n'izi abatutsi bakaza bakicara bati dore preoccupation zacu nka komunote y'abatutsi n'ibi tukabicokera hamwe ibyo bintu noneho tukavanamo un projet de société dushobora gukoresha nk'intwaro ya diplomasi dushobora no gukoresha nk'intwaro ya pression ku butegetsi bwa FPR inkotanyi ibyo birashoboka ariko mu gihe tukiri divize twe kurota ngo Paul Kagame azageraho atekereza ko haba ibiganiro uko kwaba ari ukwibeshya gukomeye n'ikindi kibazo gikomeye kubera yuko turi incapable nta bushobozi dufite bwo kuba twatinyukana ngo twicare hamwe ni nayo mpamvu ubona akantu kose gakomye umunyamahanga ukibye
Uganda ishwanye n'u Rwanda tukabitekereza amagakiza ko wenda ari icyo biri buze kutugeraho u Burundi bugiranye ibibazo n'u Rwanda tukabitekereza amagakiza Kongo igiranye ibibazo n'u Rwanda tukabitekereza amagakiza Abanyamerika nibacyumva Kagame ibintu byahindutse donc tukabona yuko ibintu bizaturuka handi o ni twebwe abanyarwanda tuzabyikorera umbabare Benoît narindeviye gatoya ariko numvaga icyo kintu ari ikintu ushaka kuvuga twe kwibeshya ko hari ibiganiro Paul Kagame azaduhereza ku iparato nkuye nkuseriva abantu iparato y'amatunda iri w'imbuto no ni ibintu tuzakorera ariko noneho kugira ngo tubikorere nuko tubanza kwikiza ibiturimo hagati twembyo muri twebwe bitubuza kubasha kwicarana nk'abantu ngo noneho tubashe kugira intwari imwe duhuriyeho tuirwanishe mu rwego rwa diplomasi tuirwanishe mu rwego rwa pression politique kugira ngo turebe ko buriya butegetsi bushobora guhindura imikorere yabwo n'imyumvire yabwo wenda ndabizi ko nashubije icyo wambazaga ariko reka mbe ndeke yawe wenda numva icyo mubivugaho cyangwa se nanditse tabivuga
akoze cyane muvandimwe Akayezu icyo kintu uvuze cyo ko abantu bari divise ni ikintu kitoroshye ntekereza ko iki gisaba ibiganiro n'ubwo bisaba ikiganiro birasaba ibiganiro bihoraho ndetse n'ubusesenguzi n'impaka nyinshi hano ndibuka tugitangiza ikiganiro urwatubyaye ibitwagiye tubigarukaho inshuro nyinshi n'ubwo takomeje ariko ubutumwa bwo bwari bwatambutse kuko hari haratangiye kuvuka ibintu usanga abantu bitana bavantara abantu ugasanga ntibashobora kuganira icyo kibazo kirahari ntabwo umuntu ashobora kugica ku ruhande kandi nk'uko bivuze nibyo koko ntabwo Paul azafata umwanya we ngo agende abwire abantu batavuga rumwe ngo nimuze twicare tuganire kuri ibi ndetse ibingibi hariho n'ababyuririraho mbabarire kuko amugani nkuko warubivuze bibaye ngombwa kuba kukana umuntu akavugaho ariko atagatindaho kuko ni deba ni ibiganiro ni ibintu bishobora gufata ibiganiro umwanya munini ariko kubera nyine ibihe turimo burya ibintu by'iwacu bigendana n'igihe no kuvuga ngo isezo rero igezweho tuvuga Kongo minsi yashize twarimo tuvuga Burundi minsi yashize twavugaga Uganda ariko hari n'ikibazo twebwe tutavuga dufite kandi icyo kibazo koko kirahari ndetse hari n'amashyaka menshi cyane abandi bo banavuga bati ntabwo tuzavuga umunsi bahamagaye tuzaza ko turahari dufite n'amateka twebwe turanazwi muri za guverinoma zabayeho cyangwa turanazwi muri guverinoma iriho turanazwi twarana twagize ibyo dukora reka twicecekere hamwe mukore igihe kimwe muzabona ko uruhare rwanyu ni rwiza ariko natwe tuza ibyo birahari nibaza ko ari n'igihe kizagira abantu bakagerageza kubishyira ku murongo w'ibivugwa n'ibiganirwaho ariko uyu mwanya turimo turavuga ibintu bigezweho ku buryo uramutse utangiye kuganira n'abantu babura ngo ibi twabikoraho iki twabivugaho iki ntibakumva neza ariko ndanatekereza yuko ejo bundi perezida wa Kongo aravuze ati abanyarwanda bakeneye ubufasha ariko se ubwo bufasha reka tube tubirekeye aho ngaho Valentin tugaruke ku kibazo nyirizina tunasoza ikiganiro cyacu nyirizina ndetse ibisobanuro utanze birumvikana ni nako bigomba gutangwamo utanyuzwe abafite umwanya wo gutanga ikibazo cye reka tutatinze Aniseti uri kuri mikoro niba hari abatanze ibitekerezo wabisoma noneho ukabona n'umwanya wo gusoza ikiganiro cyacu ariko kongeraho kubirebana nyine n'iby'umuvandimwe Valentin cyangwa niba icyo washaka kongeraho ntusoze utakivuze ijambo rya Aniseti amese tugomba kuri muvugira kuri mute niba watangiye kuganira cyangwa kuvuga nagira nkubwire yuko rwose nta kintu turimo twumva na gito amese ti ntabwo turimo tumwumva na gato reka noneho subiri inyuma amese ti ntabwo tukumva na gato cyane rwose ubwo ni wagize ikibazo cy'itumanaho reka nsome ubutumwa noherejwe mu gikari umwe mu badukurikira yagize ati mukore abavandimwe nifuje nanjye kubasangiza igitekerezo cyanjye ku birebana na RDC u Rwanda na France hari icyo tutatindaho Perezida Kagame yahisemo gukorana n'abifuza gukomeza kuvoma ubukungu bwa Afurika nta rutangira Kagame ni umukozi wabo wa umukozi wabo bantu kandi nawe ari mu bakoloniza Afurika ninaho asa nk'uwemeye gutera ibiraka by'abafaransa kubirebana na France hari inyungu nyinshi bafite muri Afurika twavuga kubona amajwi y'ibihugu bakoronije muri mu nama za ONU ndetse n'ubukungu bwabyo ingero Uganda hari peteroli Nigeri hari uranium na zahabu Guinea hari bauxit RDC hari coltan zahabu diama n'ibindi Mozambique naho hari peteroli ariko Afurika cyane urubyiruko usaba ko imibereho yabo izamurwa kandi bikajyana n'ubukungu bw'ibihugu byabo n'umugabane wabo ibyo ntako bisa kandi naho bigana byanze bikunze bivuze ko abayobozi ba Afurika bagomba kubyumva kongera gusubiramo uburyo bw'ubufatanye n'imikoranire kuko twese turakeneranye ibyo bihugu bikomeye bikeneye Afurika nayo kandi irabikeneye ni ngombwa ko iyo mibano bizarangirana iba mu buryo bwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage bitabaye ibyo krize zizakomeza kwiyongera kugeza ibisubizo bibanyuze bibonetse biragayitse kandi birababaje kuba abantu bafite ibihugu bikize aribo bakaba babayeho mu bukene bwabaye karandi bikaba bibi kurushaho kuba Perezida w'u Rwanda abigiramo uruhare aho kugaragara mu bifuza kuzamura imibereho myiza y'abaturage uyu ni umwe mu nshuti z'urunana nyarwanda ruharanira impinduka radio iteme watwereje buno butumwa burebure atanga igitekerezo ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi Valentin rero tugana ku musozo wenda ushobora kuba hari icyo utabashije kuvuga uyu ni umwanya wawe ukivuge kandi uboneho n'umwanya wo gusoza ikiganiro cy'uyu munsi Valentin
rakoze kansozereze ku kantu gato urabona ikiganiro cyacu twagitangiye tuvuga yuko Kagame we yahisemo gukomeza intambara nubwo umuryango mpuzamahanga usa n'ukomeje kubyamagana mu matangazo turimo kugenda tubona ni nayo mpamvu turi kugenda tubona za tentative ubutegetsi bw'ikigali burimo kugenda bukora wabonye ko uyu munsi bwabyukirije mu myigaragambyo impunzi z'abanyamurenge ziherereye mu nkambi ya Kigeme ariya mu Gikongoro aho zari ku Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ibyo bihurirana n'uko M23 nayo zabunagana yirije mu mihanda abaturage nabo ngo bari kwamagana genocide iri gukorerwa abatutsi b'abanyekongo ni ibikorwa byahuriranye uyu munsi ejo bari bafashe bya bitangazamakuru b'abanyamakuru babo b'ikigali ba Robert Rudatsimburwa contact ari wa mubiri gusigaye ukorera dema ikigali uri ya Mark ni bari ku Hens banabonye n'ubwenegihugu bw'u Rwanda ejo biriwe bandika ko nyine ngo ari ibinyamakuru ngo mpuzamahanga ngo byagiye kwirebera ngo byabereye ngo kishishe ariko ibyo binyamakuru mpuzamahanga bavugaga niba ari aba YouTuber b'i Kigali nabo ba Rubel contact n'uwo mubirigi usigaye ukorera Demai donc bari urabona ko bagowe cyane inoza motifu yayo yabi ya FDR yo kurwanya FDR ntiyafashe kuko twakomeje kwerekana mu biganiro ko ntago nta badashobora kwitwaza kurwanya FDR kuko mu minsi yashize abantu bose barabyibuka za operasyon zose Perezida Tshisekedi yo yafasilise yotorije RDF kinjira muri Congo ikambara imyambaro ya FRDC bakajya guhiga aba FDR kugeza nubwo bica mudacumura Sylvestre wayoboraga FDR muribuka bafashwe ba Major Mudayiru n'abandi benshi benshi bagiye bafatwa bakoherezwa mu Rwanda muri izo operasyon ntago rero biragoye kugira ngo bavuge ngo FRDC ngo zirimo zirakorana na FDR byumvikane kandi bizwe ubufatanye bwayo n'uburyo byashegeshe basegi bitangarije ko basegeshe uwo mutwe amatangazo ya ambasaderi Karega abivuga za declaration yagiye akorera mu itangazamakuru avuga ati hari ikintu kitavugwa gisa nk'ikirengagizwa nuko ku FRDC yashegeshe ku buryo bugaragara umutwe wa FDR ibya ambasaderi Karega atarirukanwa ni yigeze kubivuga umubano utaratangira kuba mubi hagati ya Kagame na Tshisekedi donc tike ya FDR babonye idafashe bashyira imbaraga mu bintu bya genocide bati genocide abavuga ikinyarwanda muri Congo barimo barakorerwa genocide ariko nabyo bigaragara yuko umuryango mpuzamahanga wabyimye amatwi ibyo bintu bisa nkaho bitaye agaciro batangira kwijujuta itangazamakuru niriri ntiriri kubyitaho imiryango mpuzamahanga irimo irafunga amaso irimo iragira gute mu minsi ishize ku itariki ya 30 z'ukwa 11 2022 uriya mujyanama wihariye w'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye donc umujyanama wihariye special advisor w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye akaba ashinzwe by'umwihariko ibirebana no gukumira no kurwanya genocide yasohoye itangazo rikurikira uruzinduko yari yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku itariki hagati y'itariki ya 10 n'itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11/2022 donc uyu mwaka itariki 13 hagati y'itariki 10 na 13 z'uku kwezi uyu mwaka n'uruzinduko yagiriyeyo uwo mudamu rero madamu Alice Wairimu Nderito ni umudamu ukomoka muri Kenya yasohoye itangazo navugaga mu kanya ryo ku itariki 30 z'ukwa 11/2022 muri iryo tangazo rye yagaragaje umwuka w'uko ibintu yasanze bihagaze muri Congo avuga yuko harimo ibyo kuba donc ibyo mu cyongereza yise politicization of identity donc ibintu byo imimerere y'abantu kwigira intwaro ya politike ibintu by'imvugo z'urwango n'ibindi noneho ariko mu byo madamu Alice Nderito yavuze cyane iyo ntumwe y'umunyamabanga mukuru wihariye ku birebana no kurwanya no gukumira genocide icyo yavuze ati kominote ubona iri targeted donc umuryango w'abantu cyangwa se groupe kominote y'abantu muri Congo ubona yibasiwe n'ubwicanyi yavuze ko ari kominote y'abanyamurenge rero tuvuze kuri kominote ndibuka yuko iri tangazo risohoka i Kigali barisamiye hejuru babibwira ko ribavugira ariko nyuma baza gusanga nta kintu ririmo kubavugiramo twibukije iby'abanyamurenge twavuga twakwibutsa yuko groupe zibasiye abanyamurenge harimo baba mayimayi
benshi bagahabwa ibikoresho na Kigali birazwi hakabamo zare zitabara kuko abanyamurenge turabizi ko bagiye baforuma amagrupe yo kwirwanaho niba nibeshye nizatwirwaneho n'ibindi noneho ugasanga bahora bahanganye na zare zitabara n'abamayimayi bahabwa ibikoresho n'ubutegetsi bw'Ikigali bivuze yuko ubutegetsi bw'Ikigali nibwo buri mwirimbura banyamurenge rimbura abatutsi b'abanyamurenge nibo babyishye inyuma kubera iki kuko twamaze kuvuga yuko kare twahoze tuvuga yuko abanyamurenge bahereye kera nyuma yaho baboneye iby'intambara zo muri 1997 nuko byabagendekeye bafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Icyo gihe rero Kagame asa nk'uwabagiriye inzika bagiye bakorerwa ubwicanyi bwinshi cyane. Uribuka yuko no mu ntambara z'aba Laurent Nkunda uriya mu general w'umunyamurenge Masunzu yanze kuzitabira ahubwo ahitamo kubarwanya kubera ko yari azi ubugambanyi n'amayeri byose igisoda cy'u Rwanda kigenda gikoresha kandi bakaba baribasiye ku buryo bugaragara umuryango w'abanyamurenge. Aha rero uyu mudamu Alice Nderitu mu itangazo rye yagaragaje yuko abanyamurenge cyane cyane ariyo kominote yibasiwe. Iyo aho ngaho ni muri Sidikivu. Aho ni muri Sidikivu. Kandi u Rwanda rushyushye cyane mu bintu byo muri Norokivu. Muri Sidikivu ni tuhajya nk'uko nabivugaga intambara zirimo ziratezwayo n'abande n'abamayimayi ni za Red Tabara n'abandi bose. Kandi abo bose bahabwa ubufasha bahabwa inkunga zo kwica abanyamurenge na Leta y'u Rwanda. Ni finansa za Red Tabara birazwi ni finansa abo bamayimayi baherereye muri ako gace. Noneho special advisor kandi yakomeje agaragaza ko mu burengerazuba bwa Congo naho hari ikibazo amakominote yavuze agaragaramo ibibazo cyane cyane ni abitwa abasuku, abambara, yansi, sonje, ruba, Congo, yaka, teke. Donc abo basuku, abambara, abayansi, abasonje, abaruba, abakongo, abayaka, abateke, ayo makominote akaba ari amakominote ari muri mu burengerazuba bwa Kongo. Ayo ngayo nayo akaba agaragara mu makominote ahura n'ibibazo. Noneho mu burasirazuba bwa Kongo yagarutse ku kibazo cya FDR, avuga yuko FDR iri mu bibazo nyine mbo. Donc ihunga ry'impunzi z'abanyarwanda bamwe na bamwe baketsweho kugira uruhare muri genocide yabaye muri 1994 noneho babakaza kwihuriza muri FDRR noneho Alice Nderitu akavuga ati uko kubaho k'umutwe wa FDRR byabaye imvano ry'itangizwa ry'indi mitwe yitwaje kugiye kurwanya FDRR noneho birushaho guteza umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Kongo. Aha rero baraza bakongera bakavuga ati hari ikibazo kigaragara koko mu burasirazuba bwa Kongo harimo nk'amagambo yagiye akoreshwa yo kwibasira abavuga ikinyarwanda ariko noneho akongera akavuga ati mu by'ukuri nubwo hari intambara yatangijwe na M23 ihanganye n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ariko nanone ibintu by'imvugo y'urwango n'ibintu byo donc incitement ibintu byo gukangurira abantu kwanga abandi n'iki usanga ari ibintu byibasiye cyane cyane abanyamurenge arongera kabigarukaho nanone bivuze yuko biriya bavuga ngo abagogwe ubwicanyi bubera za rucuru abanyamasisi ibiki n'ibiki bya bindi u Rwanda ruvuga bariya ba M23 yabyutse ishyira mu mihanda ngo bigaragambye ngo genocide bakorerwa uyu iyi ntumwa yihariye y'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya genocide no kuyikumira ntabyo yigeze ahabona icyo kibazo ntacyo yigeze ahasanga ari nayo mpamvu ndi kuvuga yuko itike u Rwanda ruri gushaka gukoresha ya genocide ntago umuryango mpuzamahanga wigeze uyumva cyangwa se uyemera ariko biragaragara ko bashaka gukomeza guhanyanyaza ari naho ngewe ngirira ubwoba ko bashobora bugabo no kwahuka mu bantu bagatangira kubiyicira muri ya mayeri yabo bakaba bashoza ubwicanyi ku batutsi kandi ari nabo babikoze ari M23 ifatanyije na RDF ibikoze kugira ngo bakomeze basakuze icyo kintu cya genocide mfite ubwoba ko bashobora gutangira iyo strategy kugira ngo babone uko umuryango mpuzamahanga ubita kuko niyo tike yonyine Kagame afite imuhesha kurwana intambara za Kongo ntago rero Kagame hirya y'ibyo umuryango mpuzamahanga wakoze byose ngo wamagana ibitero bya M23 n'ubufasha uhabwa n'u Rwanda Kagame arashaka gukomeza guhanyanyaza ariko muri uko guhanyanyaza arashaka gukomeza kwitwaza genocide kugira ngo noneho abigire intwaro yo gucecekesha umuryango mpuzamahanga kugira ngo nimuceceke twe tugiye gutabara abantu ari nayo mpamvu tubona ibi byose mobilisation zo mu Rwanda impunzi z'abagogwe impunzi ejo dushobora kubona bari igihembe za byumba aribo bashowe mu mihanda ngo nibigaragambye ejo tukabona bafashe babandi bikiziba twibutse yuko bikiziba bishwe mu 2016 bari gusaba ko leta y'u Rwanda ibareka bakitahira bagasubira mu gihugu cyabo babisabye bakora imyigaragambyo leta y'u Rwanda yanze kubumva irabarasa ku mugaragaro ariko nibyadutangaza ejo tubonye babasubije mu mihanda ngo nimuge kwigaragambya mwamagane genocide iri gukorerwa bene wanyu muri Kongo urumva rero ibi byose byo gushaka gukoresha abatutsi b'abakongomani bahungiye mu Rwanda n'abandi bafatiriwe mu bice M23 yigaruriye niyo tike Kagame ashaka gukomeza gukoresha kugira ngo arebe ko umuryango mpuzamahanga wacuce kukamwihorera noneho agakomeza kurwanya intambara ze ntago rero tubona Kagame yiteguye gushyira intwaro hasi ahubwo arimo arashaka gukomeza guhanyanyariza kuri genocide kugira ngo akomeze kuyikoresha nk'uburyo bwo gukomeza gushoza intambara muri Kongo. Je rero nkaba nahamagarira abantu bose iyo bava bakagera bagahaguruka bakamenyesha isi aya mayeri ahari muri kariya karere yo gushaka gukomeza gutanga abatutsi nk'ibitambo kugira ngo bigerere ku nyungu zabo z'intambara ubwo ndavuge mu ventura n'ingabo za Kagame. Gukomeza gukoresha abantu aba njewe mvuga yuko hari impungenge mvuga ko zishobora kugira ishingiro z'uko bashobora bugabo no kwahuka mu bantu bakabica barangiza bakabyitije abandi ngo nibo babishe babaziza yuko ari abatutsi rero na ni karita tubona Kagame ashaka gukomeza gukinisha ariko ni ngombwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abantu kw'abantu aho bava bakagira abantu aho bava bakagera bahaguruka bakabyamagana bakamagana iyo mikorere iteye isoni y'umutwa wa M23 n'ingabo za Kagame ziwushyigikiye reka nsore zahangaha ubwo ndumva ari naho nsoreje ku byo nari nateganyije kuvugira muri iki kiganiro murakoze
bakoze cyane muvandimwe Valentin mu ngenge ufite nanjye nizo mfite kuko ino mobilizasiyo ubona ikomeje kugenda ifata intera bavuga genocide mu by'ukuri sinzi impamvu ariko ahangaha ntitwabura gusaba yuko igihugu cya Kongo kigomba kwitonda kandi kikakoresha uburyo bwose bushobotse tugasaba n'amahanga gukora ibishoboka byose kuko tugeze mu gihe cya tekinoloji ibintu byose bishobora gukorwa kandi ejo mu gitondo tukabona uko byakozwe n'uko byateguwe reka twizere ko nta genocide izongera kuba ndagushimiye rero muvandimwe Valentin by'umwihariko kuba wafashe umwanya wawe ungana gutya ukaza mu kiganiro urwatubyaye ikiganiro kiba buri wa mbere isamoya i Paris ikaba ari isambiri i Kigali mu Rwanda igihe cyose tukwiyambaje uraboneka Imana ikugire neza nkaba nizera kubutaha nabwo tuzaba turi kumwe Ndashimira nanone mugenzi wanjye Anicet waje kugira akabazo ka technique tukaba tutakiri kumwe muri studio ariko agakora ibishoboka byose kugira ngo ikiganiro nk'iki ngiki kibashe kubageraho ndetse n'uruhare runini aba yitanze kugira ngo iki kiganiro kibashe kuboneka abo ku buhanga bw'ibyuma namwe turabashimiye namwe mwajye mutanga ibitekerezo byanyu ababashije kubitugezaho ndetse n'ababyandika bakiye ku mbuga zitandukanye mwese turabashimiye abagiriye neza gerero mwumvaga kuri mikoro nitwa Umoza Benoit aba mbabwira ngo nakagaruka
Ngo ni mirindi bene bingabura nana rukereye itaba.